Anachukua, anaweka, wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa.
Le grand Mobao.
Anachukua, anaweka, wa.
Osia Mboka.
Anachukua, anaweka, wa.
Taramu kupendwa na, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Oh, maneno, maneno, tumea zoea. Vijineno, neno, tusha zoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu. Nini wamegusa babaya na mwakavu. Lazima wachuchuma,
wamengia chakike.
Ewa
chakike, wamengia chakike, chakike.
Tuale,
wamengia chakike.
Kwa penzi letu,
chakike.
Lazima wachuchuma,
wamengia chakike.
Kwa penzi letu,
chakike.
Makukote, mabutale. Don Mendes, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani eneasi, unipatia panado.
Kwa
jenga za measi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari.
Anachukua, anaweka,
wa. Iwe jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka, wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka,
wa. Yani dale salama joto, tuale soji pepe. Oya kongo joto, tuale soji pepe.
Oye mose kunami,
jipepe.
Ricardo Momo,
jipepe.
Oya mama Dangote,
jipepe.
Edo Nifumbwe,
jipepe.
Chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Yani chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Nase, Nase,
Joseph Mertier.
Nase, Panalobi. Nase,
Kaya Kaya Musha.
Tule, Fukama, Fukama, Wana, Fukama.
Papa mo be my yeah, papa mo be my yeah, papa mo be my yeah, papa mo be my
anyata katura kuka kate aloba kate
sibaye
yes choisi matata
tuma 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 tuma
akuka kate aloba katura aloba kate
sukuma
yes Adolfo mute bachi la mwina
papa mazuma.
Joseph Kusaka
la baba mazuma
Zodwa
Angel
in Parare
Dar es Salaam mazuma
Akosha
Diamond mazuma Incha sang mazuma
Kaya Kaya Musha
mazuma
Kama mvuma
Usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu
Usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu
Onasema usiniguse usinitachi salamu iwe kwa miguu
Usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu
Kwanza kambali
Corona
Kusimba te
Corona
Kwanza kona ogopa
Corona
Kusana musika
Corona
Tena vaa maski
Corona
2 metri
Mikono ya kokosha
El Pigo, Saint James
Didi Stone Nike
Ibi Santos
Ayolizer
Today is today The boss, the boss, the boss On vous a parlé de nos deals On vous a parlé de nos fortunes
Yeah, mon pao, mon conti
Salamoni, inaka bien, ushaka bien, denga bien Salamoni, ushaka bien